Usi niatembele, oh my love. Baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda dadala, mina we my love. Eti chetu chumba kina mavyo motele inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila na wazo usipokuwe puntashije.
Kind of.